sawirki toban iyo sagaalad. Waqti yar baadishay, hertii may arageen Iise. Markaas ayaa ogaadeen in Iise barki ee baka kooy. Iise wadaagiis magashay way la aray Thomas. Waan kun si Iise aan dhimade, mar dambe usima aragne. Galbigiisna, latiis shakiya ki buhi. Ani Iise mar lamaad, hanoolaadi ma goradaw. Galantiis alaamadi ki taalna ma aragne. Mana aaminow inti hanoolaadi mar lamaad. Yoomkaas baadishay herta iyagoo hunguri aamayaan. Thomasna ratiyood roogu. Albaabka iyo shubaakadun hiran yihiin. Yaa Iise way ka aragen ratiyood. Baadishay yaa Thomas si faylan aan aamini inti eebe Iise ka kooy barka eebe. Iise way kaloo aree aan lankii fadaw naftaha geliye. Lankii fadawna nafta ku gaade umrigiisna noolaade.